Ndirani kuzatu va wireless nkani zatu nyimbo zatu moyo watu mulindine lili B komanso
mulindine yo DJ Cox ndene lolo nditsiku lomalisa la lili B
tikusowa
ngati muluti wapano wapa zatu va wireless komanso ino ikala show yatu yomaliza ya chaka chino cha 2017. Woo! Zatu va wireless will be hitting the airwaves on January 8th 2018.
Yeah ndejifuwa jazo sezo, we gotta make sure that this show is a good one. Present watu watsopano CZ akala akucheza ndi inuyo omvera. Tukufuna kudziwa kuti ma New Year's resolution anu ndi chani.
Aha, agogoso alivoso ndika 90 seconds. Tipireza kumvera so sewero la zatu.
Sounds like it's gonna be a good show. Tiambebo ndi nyimbo yochokera kwa Makomo featuring Skylar Great, Glorious.
You know I'm back like I never left. Another sprint, another step, another day. Another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new attitude, and at least my life is a piece of mind. Seeking to find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get out my way. I'm running late. What can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present, no ignoring. I got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head.
I feel glorious, glorious, got a chance to start again. I was born for this, born for this, it's who I am, not for the forget. I made it through the
Macklemore featuring Skylar Great akunena kuti glorious. We are excited to pick up on the Zatu drama. Sewelo litu likuti sangalatsa ifeyo anthu ambiri. Monga akunena praise from Cheo akuti kumva mene Mr. Ashrafu anauza Zanda kuti akakonze ubale wake ndi Tiriu. Zimene zitu zinali zosangalatsa. Ndete tiye timve kuti zikutabwanji pawiriwa.
Iwe, Koma vipa kuti akubacha akulengera katundu wako.
Koma Ase Gloria. Ziko mukwambili pomuyanganira atupelelero.
Palibe chovuta mphatso. Ndaulekali konse yaye. Ndetsikulabwino toti?
Acha bwino se.
Yeah.
Ah. Yes, my Jenai.
Yes, Mpa.
Bobo Zamose. Bobo Mpato. Simadua would have banking conde mumana mao, nori unyumbago.
Aye, Sirumana Guno.
No.
Mangadwa and Pandora banking conde, the Bandali in Belts of Anon Zamose. Udan Cran and the Glory.
Yes, as my. The Tandis any journey.
Glory. Tamvankan, you may have the bankits of Greece and a good way, but Sunga Kalisomozojiga that banking conde got a member.
Oh, Chifo Jani. Kanyanja Jenai.
Mamemba ye na kuona kuti kudwado wakano kumuwa batila nako madinda. Kumaso tokalanuli hii ya bali ilono ngetandala madu.
Njipa njie maka maka ura mwari yandi ngongole ya banki.
Ah, bali
inu. Umoyo wanga?
Gloria, tonse ruzi olinde HIV.
Anakuza nindani. Zilibe nchito mpato, kuma Gloria afunika mfetiti madandola banki nkonde.
Kumato azimaye.
Gloria, ngarwaba mpano, dilindu dindo jida poka ntupazomu ima memba la kufunda kuli banki isagwi.
Kumato sabu na mujila simuguziwa, nchifoja ni mundi jile nisimenezi.
Ah, yes, Annette, Zugenda.
Ah, yes, Zanda.
Kodi, ase, unaanja text yanga mama?
Kodi, ba?
Nakudu nizila message, umawa. Nufuna masai zano ampasha mwe di vale weekend bo imba kukwati.
Oh. Beba, Zanda, kumasindi kwa nita bagali banoe. Ase, andiomba phone, ndindala mozomo ni masungila school fees. Ase, ndase nga kwa nisa kuhispenda kashi mpasha.
Usadelo, beba, Annette. Sini majiwa. Kumandia uli bobo.
Osani kwa nikuwe nase. Kwa mamwai waget, alando danka nafika mansanga. Kumanda bobo, ezika na tina.
The guys, inendea sandabeza 17 degrees.
Nani sandabeza yomwe ya?
Inendea guys. Iyo mpaso kono nabeza ja? Mpaso suko ni kwa hondo yonose banji. Pali poto nili yonose?
Ya sendu danda ulaza Gloria. Amusho tampanki konde di.
Yujibojan.
Kaya inu guys. Kore antu ambili banobo muguziwe. Deningo nena. Gloria and HIV guys.
Izona. Bale. Nisini maziwa aru guys.
Takari kusunga jinsisi guys.
Ndukuta kumveta si. Mpaso. Nizo vuta utana zo weka weka izi.
Jirungamo, jirungamo. Kudzo kurifionga daza tu banda zinzaku. Dilipo ntawi zonso katifuna.
Zona mpaso. Ma guys, ziko mwambili.
Kuma mpaso, kodi foye na banki nkonda mchusa Gloria?
Ase nizo foila. Kuma kudisa kufuna Gloria mwalile ndi ngongole ya weji. Kuma so edu ena kukubila kudari nga HIV shufuajo kandi Gloria. Ndakari so HIV sapa sanaso jonti.
Kukuzua, ineso pambilansa na vezo kambila ni with festival kuja. Ninka ngoda antamina ndi HIV ndi kuda mwalira basa.
Sijonti.
Nipo nizama nyazi banja. Antambili tusadzu wakuti antu HIV ama kala ndi moyo ntawi ya Itali.
Zona. Kuma mpatu, Gloria akufira banji panofu.
Sundu uziwa se. Akako kumasigo ya amba kusali doji ambili ni kudwa.
Zona mpa. Demi nadi ndi bwino kuti munthu usadziwe ngati nthuruma komuli HIV.
Sizoona zvikondi.
Koma mphaso ngati anthu kusala koma somwe yako apombonezeda. Imwe nadi basungafune kudziwa status yako.
Chikondi kukhala usadziwa ndi kuopya kwa munthu odwala. Koma so kwa anthu omwe akukhala naye.
Inesa nami sinozodi ningadala ninga na kandi ne glory of.
Mwende mwae chikondi, sufunika umaganiza zimenezo.
Magai. Ndandira message kujoka kwa Zanda, kuda neta muo mbangini ito.
Ambe?
Hati tukumana after glass, kuna tika mucheke.
Hati njezi, tika muo negezi. Vicky!
Oh, yes Zanda! Peba mtoma ngea kupractice ya netibo, tuona nabe.
Hata digi ya kae Vicky. Kuli tuzuone yanga nundize mba zemba, wanji?
Muna di ndu kutawa, kungori... Sindu zua kutini nga kainoe wanji.
Sindu mveteta.
Tila siya na muja, zina nitenge antayi kutindu urenge nga tinzanga jabi. Sindu kuzuone abu ino sindu zipaka na liba.
Vicky, tuzua kutizi kwa zorenga antayi kutizi buwelele magale kwa kativa iwe ndimi. Kumata tango mveteta.
Sisi nga tege kubwela nga tikale, sunga kwa nite, Zanda. Mazaka reka saa olikansu.
Ndeno tijani itovano?
Ineso ni mazifu saa kuma, sindu ziwa.
Tiviki, sinika kala mafrenzo munga meneji manini na masabata apitawa?
Ndiwedu manini na zaachi frenzo, osati.
Chakuna ndu kufusa hapa hapa. Viki, sindu funa kutizi ntupakatiba yu ndine zisoko negele hae.
Ineso sindu funa kutizi ntupakatiba yu ndine zisoko negele hae. Kuma mwina zini tengene ntawi. Kumandia seta. Ndiza boo kama, friendzo.
Nyadwa. Kisha la bubo, Vicky.
Yeah, don't answer your answer. Come and figure out my practice. I need the boat. Do anana.
Yes, Kesha. Wazuga, wedding gas, so what you done it?
Hey, come listen to feel a bit bow. Sin a villain so get off.
Oh,
what's going to go in the bunch?
That's going to go in the bow. Command of friends say, Dugin and Sangasangas, listen to Banduki.
They see, and Dito who says a JB.
Who says away? Meso usu kumva bo wase, pumakaye banji.
Kuma iwa meso kutama ngilaso guina, ndita kutandiza.
Tuwase kesi, ukudua hadi kumeweo?
Ukudanta uzajani.
Basi, ukune kwa hadi kukunji wako mbini nchiro ikugwira, ngarusu kuduala. Kapina kuna kusafuna kukugwira nchiro zue kete?
Ai, mwina sinina crush ya mwete maganizi.
Mwete maganizi la, ulomene unakonzela.
Zina mwai zondi zori ndi, naroba sondi kuduga mawa.
Ah, siri ya sikesha, nudendo wako kumaka. Ndipo sisa banji?
Komenesi ni mamveta jifuwa jwa mwende magwilina nchuro zambili ndeka.
Haa, ulobe asi, abande asi nando wazi. Mkana mwepea trezo banji?
Haa, iwa uguranta uzajani.
Ulesi wako uwase, uwandifo isa upele wamiri nyabandi.
Simafu na kukufo elitazi ntuzomwe wezima kuwazi. Kumaso zorine ndizikona nklasi, haa, simazi uonda. Palibe jifuwa jori wewe uzito kumachira ndima friends hako, ine basi bize zinchiro zaba kumu.
Na kumbulona wewe ase geshi ase. Ah, unabeza wewe maifoti makutanze zinchiro ze?
JB, juo ndo sandilusili.
Ah, anda banduga ina ase. Zina zoma izaweka. Yes, chikondi. Mpato.
Eh.
Ndigile ni gaizi.
Yo JB, nina nguzo ulibize tu pateni kutu uberabe.
Oe, na hidi bize, kumano SSS ndipo wase kwa mbira. Nakani kufepa sese nchido, yeye kumango na mizi ya kuduale.
Iwe JB, kuna mizi la kesha, sanga pange zimenezi.
Zuhone kati yonjo gaizi, panupande sindi ishua. Akuzadu kumana ama jina jage mwina kumofuna azembe vepi.
JB, ase, usamkomelele sister wako ase.
Hey,
yasa kuna zintu umbali yake. Nanga kugona basofa, kuzuga mama wako, kuveba zinchito, ndi kulimbili ya gel. Kumosa kaa ni nitao yochila ni mafrenzo wa se.
Usate mao wa se mpata. Kete ni ntigana. Hii ni chido yake.
Ase nzofo ya la JB. Mabedo wake sister wako azivurika moyo mo. Chifuwa iwesu uona ula maveba wambi.
Magai.
Yes.
Tiyo ndi zanda kakubela po.
Yes, Magai. Magai, bubo.
Bubo, Tiyo yu bobo.
Bubo, rase.
Zanda. Magai, zanidi mwempe zaribu anje, ribu anje, neji.
Guys, mbola. I wonder what this is the bow.
Guys. Send one angaja ujio chomwe na mbwetse ajiji mtandiza uda veze bow.
Awa ita wumbato. Awa ita si.
Ay, nesu uma gaya. Hey, basa sante ndia nkwana bila vadim. Iba ndabe ga duwe kwanye jikuta atiku bweze sa zivino bele du azu.
Ay,
mwana zitandiza.
Kwa wina
nasi. Nesu na mbwetse ya masa ambaro wako.
Guys, ina undu ishua kuda aneda gaya amika. Kumabula tina kapanga jina jake ngatibansi.
Sugu na mbwetse.
Guys, Tiriu. Sendi ndi ganizolina la geta se.
Tokam.
Guys, tabu ente gambirani.
Tokam. Okay, udi banja se.
Eh, Ngolani. Ndadi Ngolani.
Bob, aneti.
Aneti.
Amora se.
Kwa dinti numa gae.
Yeah.
Mungo dinti ya anji wa dido atzo kunza jitsiko.
Yeah.
Anit. Pepet. Manda kubwa ya tzadu panya se.
Siko omu.
Masambaso hawa se.
Enji jinsu rani.
Ya ima gae siko omu kambili mwafa. Mwadi tanti zadu kambili.
Aniti. Sizo kazi tupari zambili.
Mungo nita wazo sojani zanda.
Tumafuna kupasa jina jage munga gulet. Kumano zanda ataduza kutikashu ya school fees ya bedwa. Tinadzewa jimeno kufuni.
Ziko mgaize. Kumano nduguwa nangati dole mwiti takarantile kukwadewa madali toje. Iso tazo sezo mwana ndibela. Kuma benda kumudwa. Sina nga sindi waniso kufala mpasha ya ngati ya numagai.
Kumati utaima gaye tu. Taguizana sozo ditu isa dole ya kukwati. Kukula mpasha yako. Tiza kaso ndi dole ya badela.
Kaisi mpaka nakutelo? Magai nwe balibe nsoma. Haizu gomo.
Aneti.
Afika na magula.
Banji kujua jua kwa mtuwa unambuaza.
Ainda togoza kuti mabwela goma. Kwa magaribu tu mutijoi inaza kuja zumwe mafrenzo andi bweletele.
Ndabwele tazibangizo kwa maso ndi indi njala. Desi ningachitile mwina.
Haizu funika nditu. Kumashia kuja chikarede. Inuwe mga marisa kukonza chitse kujo.
Ndutaku unawata kubaja sana kubile ntabwela zako.
Inda magula.
Mazamu jirigira ane tata.
Asendizo piasi. Kuma inaji meja ntisangasa chodi anamusia ndi moyo. Kuma so azinzake ajet anabwela kuzamuona kumbwe sila za kuja. Kumene kunde kujeza ata.
Ndizo na kujeza adi kumandi kumene iko. China su jimeji nandi kumuduisa muselo lelo. Ndisho kuti Gloria hamoga niza kulowa nao banking kondi. Kabena titi Village Savings Bank. Chifuwa chokuti alindi HIV. Kuma kukala ndi HIV. Suku mata ntauza kuti muntu wa sinta mene iye ama ganizila. Kabena jimene ali mkati mwake. Tuku gani zila zosez, tati ntipu mile ndi nyimbo chikila kwa Blaze, undilandile.
Yale sama umba mpepo, chando sama kwele seke, balibanga kukutele mbo, chikisirwa nina malenga. Yala sapipa de masokin, kani zongo fundo kubwezela mboyo bayi. When we better than provoking, hang up on a good as you feel and queer, baby. It's gonna be soon, oh yes, sir. What's more, I won't any balladin in there. So no capana could come. What's the case of Candy won a good and a potty? So no more, who come on in back. Come on, that's the secret. Tim Moti, Mamma. Bila kutiti kusalila Po masati yeti eneri modi Ola undi darile, undi darile, undi darile mama maya Nikuti waguti ulindi chikoni Suringa kiwe na otenge kanizi goli Posta chedwa pati mela mapihoti Po chivala kolo
Nyimbo yochokera kwa Blaze akuti undilandile Kutibweleta kuntawi yocheza ndi agogo Agogo lelo abweleta nzelu zamene ifeo Tinga konzekele chaka chatsopano Poganiza kuti tukulowa 2018 Kwa di mungudziwa kuti muta kumatu mizila agogo mafuso anu Nambala yake ndi 083335 3535 kapena 0 93335 3535 ngati mukufuna mudziwe kuti mayankho ena amene agogo anafusidwa anayankha bwanji khalani pompo tikuuzani tikathaizi
kuteza ndi gogo
okondeka zukulu wanga kose komwe muli ndikhupira kuti nose muli bwino ndithu Nde monga mukuziwa kuti chaka cha 2017 chikupita kumapeto. Ii ndi nthawi yabwino kwa ife tose kulingalira mene 2017 inalili kwa wina aliyese. Ngati pali zinthu zomwe sitinathe kukwaninisa mu 2017 tisadandaule kwambiri. Chifukwa chaka cha sopano chichiti pasamwayi woti tikwanilise zomwe tinalephera ndi zinthu zina. Pamene tikukonzekera chaka cha 2018 tingatheso kuganizira zinthu izi. Choyamba, kuti kodi tingapange bwanji kuti zonena zathu zimveke kwa anthu ena nchaka cha sopanochi. Ndakhala ndi kufotokoza kwambiri pa izi. Monga kuyankhula mwa ulemu, modekha ndi mozikhulupirira komaso kuziwa chomwe ukuyankhula. Kachiwiri, muthaso kuganizira zokhala pa chinzache chodalirika komaso chopindulisa mchaka cha 2018. Inu, tagani zirani ya chinyamata bandi ya zatu. Alipa chinzache chapa mwamba. Maringa na ndi momwe aliyese alili. Komaso potandi za na wina ndi nzake, ndi chintu chomwe munga ganizire pamene muku yanga ni ya chinzache chomwe muli nacho ndi antwena. Ndeka ndiwe nyamata kapena sikana, unga teso kugani zira zo chita chintu jina chake chosiana ndi chomwe mwakala muku chita mbuyomu. Monga kutandiza zingono anu panchito zapa komo, kutenga nao mbali pa masewero monga oponya mpira, kapena masewero ankonya. Ananga, inetu ndipezelepo mwai kutindi kutoko zeni, potumiza mautenga anu, ajapa chizungwa mati mateke siti, mchaka choseki. Ndikubila kuti munatandizi kandima yankomwe takatu ugawa na nanu. Pamene muri pa chuti, kapena ndi pa holiday. Onesesani kuti ndinu otetezeka. Ndipo muzakhala nane mu programu ya zathu pa wireless pa 8 January. Pitirizani kunditumizira mafuso anu pa manambala awa. 083335 3535. Kapena 0 93 3535 3535. Ananga, kumbukirani kuti manambala foniwa ndiongo tumizira mauthenga basi osati kuimba foni iyayi muka imba foni siza yankidwa ndikufunirani zabwino zose pamene muli pa holiday ine gogo wanu ndi makunyadirani
kucheza ndi gogo
Siko makwambili agogo pa malangizo amene inu yomwa gawana nafe atufedu pamene tikulo wachaka njimene cha 2018 tikala tikulunjika pa zimene mwati uzazo ndukupe akutena nuso magaizi mwamba ngati simu na mvetete mutatu kukazipesa zimenezi pa website yatu www.zatu.mw
Osa iwala tilinso pa Facebook page yake ndi Zatu kumeneko anzano amadziwa pompo pompo zochitika pa Zatu pa wireless komanso amata kupeza zituzi ndi zinthu zina zosangalatsa pitani mukapange like page ya Zatu lelo panopa tibumile ndi nyimbo yochokera kwa Imagine Dragons Sanda tikabwela mutimve kwa inu tukufuna tidziwe kuti kodi inuyo omvera ma resolution anu mu chaka cha 2018 ndichani
Just a young gun with a quick fuse I was uptight wanna let loose I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, Hear the thunder, lightning and the thunder, 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 thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star.
Nyimbo yosekela kwa Imagine Dragons Thunder. Kodi Gokse?
Yeah.
Iwe ma resolution ako a 2018 ndiotani?
Ase, menero ama nenera akuti as you go higher it becomes more cool. And the Zatuba Wireless in 2018 is gonna be cool and fresh. Nde ma resolution zanga ndonena kuti ndifuna ndiponzile kuvina. After kubwea so presenter anyo wani chanchan. Nde nifuna zanga ndiponzile kuvina. Wasisi we?
Plani ya ngwiro. Ndi kufunela zabu inozose TJ Gokse. Pano ti kufuna timve kuti inoyo omvela maplana anu mu 2018 ndi wotani muluti watsopano wa Zatuba Wireless amene ndi CZ alindi gulula achinyamata kumva kuti iwo mu 2018 imo achita zotani tatie ni timvele mu timve kwa inu
Zatuba Wireless
timve kwa inu
Hi CZ.
Hi Lily B and Goxy. Panova ndili kuchi skulu cho vuti lapo mulilonge muno. Skulu imene ndi Chinsapo Secondary School. Ndipo panova ndi ma member of vuti lapo so na oso. Nde a guys, zapa sanko ni moni.
Hi guys.
Hi Lily B and Goxy.
Zikuyenda.
Hi.
Nde malingana ndi zokuti 2017 yafika kumapeto tili pano pa Chinsapo Secondary School kuti ngwafusa ma member kuti chaka chawo chaenda bwanji ndipo akuyembekeza chani mu chaka cha 2018
Hi guys ndimo limokira mafuzo wa Chinsapo Secondary School chaka yanga ya 2017 ndinali bino kwambiri popeza ndawanitsa panga zinthu zori zochiritsa chibi ndalimbikira mafuzo anga ndipo chaka cha 2018 ndikuyembekezwa kwanza bwino mane ipo kupeza mapoints abwino kuti ndapeze chance ya vero college
sinanga ndine winiwa William ndipo ndimaphukuza pa Chinsapo Secondary School ndipo mwani ndipo chaka changa cha 2017 ndachandiye nda boyfriend nakoza mesanga a 8 kunisankha kuno Chinsapo Secondary School
Hi guys ine ndine Blessings Chapula kuno ku Chinsapo Secondary School ndipo ndine head boy 2017 ndinali bwino kwambiri ndipo ndapanga success mu zinthu zambiri mbiri monga kukhala head boy ndipo ndalimbikira maeso ndipo pano ndi kuyembekeza 2018 ndipeza zinza bwino kwambiri monga kulimbikiraso apa ndingowelenga kwambiri ndikukhoza mapoints abwino ndipita ku college ikapange zinthu zaphindu zoti zikandzipindule pa moyo wa ineyo
ndepa janthawi chati nachesa nda head boy panova tichese nde a head girl
Hi kumeneko ine ndine Jane Pedgo wa Chinsapo Secondary School 2017 aenda nyato kwambiri I've learned a few things from that wireless ineyo so ndakwanisa kupanga mapoints ambiri 11 points tukutemu ya tie I'm expecting a lot Program is just that for us. And even one bit of moment in my friends and go out. I'm a girl.
Like what's the Bajavari JP in Dinah? You won the Amatan design and got a minimum of Angelas in Neonda Zangalapa. Like me, I'm good in mathematics. So this head girl is also good in English. So we discuss, we share everything. With the STEM, I managed to score 16 points.
Eru Lily and Gox in the many mwazi mvela no kapano pachinsapo secondary school ma member mene 2017 ya yendela kumasu zmene akuzie mbegezela mchaka cha 2018. Jedi katele ife timalize chonchi. Zatu pa wailesi.
Kati zatu, niko zatu, mawa watu.
Nyimbo za watu,
moyo watu.
Ndava ma resolution ambili abwino zinazo ineyo ndi DJ Gokse dikaraso tukuyesa kuona kuti kodi 2018 zikala zotani. Tatokoza chifuwa chila nafe mungati kati mwa zatu pa wireless ndasangalala nditu chifuwa kuti lelolo ndi tsiku langa lomaliza ngati muluti wa show ino ya zatu pa wireless. Zikomo takala bwino tonse takala mwa ntendele. Nde ndizi vitiliza kufela program hii ndi kamakhala ku nyumba. Ine dzina langa momaliza ndi Lili B.
Komaso munali ndine DJ Gox. Nde ulendo watu wa zatu wa wireless tu upitilia pa 8 January chaka ja 2018. Popeza na fesu tikhala kae pa break ya new year. Tikamabwera tikhala ti ndi mulutsi watsopano amene ali CZ ndi chi program china cha hot. Cha zatu pa wireless.
Nkani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Yeah, zatu pa wireless ndi dilu. Bwela ni vano no se, twetela ni kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu mafilu. Yeah,
zatu, zatu.
Pali mozi ni kupita bato kolo ni zatu.
Zatu, zatu.
Nkani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, wireless.
Zatu, zatu.
Wireless.